XL Records.
Oh baby, staki we mbali nami kipenzi, naomba daima ubaki nami. Oh baby, siniache mpweke maishani, sababu niwe peke uliye moyoni. Penzi lako lanipa faraja moyoni, nipo kwako kwa mwingine misioni. Penzi lako taweka salama moyoni, tatulia kwako kwa mwingine misiendi. Weni wangu, wangu, weni wangu, wangu, weni wangu, wangu, weni wangu, wangu. Maneno ya wachochezi siyaweke moyoni, si unajua nia yao kututenganisha tuachane. Wasikwambie misifai, wasikudanganye. Weni wangu, wangu, weni wangu, wangu, weni wangu, wangu, weni wangu. Ooh.